Blog Talk Radio.
Mazubu munu kaoni, uzaji.
Gira neza arakoze cyane Clarisse Karasira radisha kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota 35 isaha z'i Washington DC, tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota 35 isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira na saa mbiri z'ijoro n'iminota 36 noneho i London mu Bwongereza, na saa tatu z'ijoro n'iminota 36 iwacu Kigali. Uno munsi turi ku wa kane tariki ya 25 Mata mwaka w'2019, tukaba tugiye kubageza muri kano kanya ikiganiro twahaye inyito kwibuka ku nshuro ya 25 imungu y'ivangura iracyari muri benshi mu Banyarwanda. Ni igice cya mbere cy'ikiganiro, tukaba duteganya kuzagikora mu bice nka bitatu. Turebe ukuntu imungu y'ivangura ikomeje kwigaragaza mu Banyarwanda bafite ubutegetsi, ndetse no mu Banyarwanda benshi 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 muri bo babwifuza. Tukomeje nk'uko dukunze kuyabwira muri kino kiganiro, dukomeje guharanira ukuri, turwanya ikinyoma, bityo rero kuri na tariki 25 z'ukwa kane 2019 rwose tukaba tugiye kureba uko inzira y'ukuri izunga Abanyarwanda, izomura ibikomere by'Abanyarwanda, uko imeze muri kino gihe, muri kino cyumweru. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje kandi mbifuriza gukomeza guhirwa n'imigisha ya Pasika, ndetse abari mu cyunamo, kuko ni ukwezi kucyunamo kandi si nako konyine, abari mu cyunamo rero turabifuriza kugira umutima ukomeza kwihangana, umutima udaheranwa n'agahinda, umutima udaheranwa n'urwango rwatumye abo turiho twibuka babura ubuzima bwabo. Muri kumwe kandi na Jonathan Musonera, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Rwanda Freedom Movement, nkaba nibutsa ko ari na perezida wa komite nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission. Nkabyibutsa cyane cyane ko muri kino gihe cyo kwibuka afite uruhare runini cyane mu bikorwa by'iyo komisiyo. Turi bunagarukeho dore ko ku itariki ya 13 z'ukwa kane uko turimo nyine habayeho igikorwa cyo kwibuka bose nta vangura, bigakurikirwa n'ibiganiro mbwirwaruhame bikomeye byatanzwe n'abantu banyuranye b'inzobere. Dushimira nkabanza gusaba nyine Jonathan Musonera nk'umuyobozi wa komite nshingwabikorwa kuza kubashimira by'umwihariko no kuvuga mu magambo makeya uko ibintu byagenze muri iyo nzira ya Rwanda Truth Commission yo kugira ngo kwibuka abacu bizatwunge, aho kugira ngo bitume tujya mu myigirubyane nk'uko bigaragara haba muri leta y'agatsiko y'i Kigali, haba ndetse no muri bamwe bayirwanya iyo leta, ariko ku bintu bitari bikeya birimo uko kwibuka bakora kimwe nayo. Jonathan rero nakubonye mikro nduva ifunguye, nakubonye nayo irafunguye mikro, wasuhuza abari watwumva none tugatangira ikiganiro.
Urakoze muvandimwe Yozefu, uraho, reka mbanze ngusuhuze nawe.
Uracyabaho, mumeze mute aho ngaho mu Bwongereza?
Rwose turashima Imana, akazuba kaje karimo umuyaga mukeya, ariko ntabwo bimeze nko mu minsi ishize, ubu tumeze neza. Nagira ngo rero ngushimire nanone aka kanya tubonye ko kugira ngo twongere dusubukure ibiganiro byacu. Twari tumaze iminsi mu kazi katoroshye kanahura n'iminsi mikuru ya Pasika, ukaba rero wongeye kubasha gutegura nanone ibi biganiro bizanakomeza mu minsi iri imbere. Nkaba rero ngushimiye cyane, kandi nkaba nongeye no gusuhuza abakunzi bacu bari bamaze iminsi batatwumva. mbararika kandi ngo baze dufatanye nanone muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro gikomeye, baze tufatanye kandi barusheho no kuduha inama nk'uko bisanzwe muri ibi biganiro byose. Amahoro rero n'imigisha y'Imana bigume kubana namwe muri ibi biganiro. Murakoze
Jonathan. Rero ndagushimiye, nanjye ndagushimiye rwose. Reka dutangire ikiganiro nibutse inyito yacyo, kwibuka ku nshuro 25 imungu y'ivangura iracyari muri benshi mu Banyarwanda. Kikaba ari igice cya mbere cy'ikiganiro, ikiganiro duteganya kuzakora mu bice nka bitatu. Guhera tariki ya 6 Mata umwaka 2019, Abanyarwanda bo mu byiciro binyuranye bibutse ababo bazize ubwicanyi bunyuranye, by'umwihariko ubwatangiranye n'igitero cya FPR ku Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 10 umwaka 1999. Ubwo bwicanyi bugafata intera ihebuje muri Mata 1994 ndetse na nyuma yaho. Leta ya FPR-DMI Kagame yatangije icyumweru cyo kwibuka tariki isanzwe ya 7 Mata umwaka 2019, kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi yonyine. Mu by'ukuri yo Jenoside niyo bibuka yonyine, ibindi rwose bakaba babyirengagiza nkana ku mpamvu dukunze gusobanura ko turi bugende dusubiramo, tuzanakomeza gusubiramo mu bice binyuranye bya kino kiganiro. Uko kwibuka rero ko ku itariki ya 7 kwagaragayemo rwose kutibuka na gatoya Abahutu, iyo FPR-DMI yarimbaguye mu bihe binyuranye. Nta kuvangura rero twebwe abo mu Rwanda Truth Commission, Commission kuri Rwanda, twibutse tariki ya 13 Mata 2019 Jenoside yakorewe Abatutsi na Jenoside yakorewe Abahutu, kimwe n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwazonze Abanyarwanda n'abaturanyi babo mu bihe binyuranye by'amateka y'u Rwanda. Amashyirahamwe y'Abanyarwanda nayo yaributse kandi biracyanakomeje. Bidatunguranye mu mpuzamashyaka yita P5, mu mpuzamashyaka yita P5 ikorerwamo na MNDCDR na FPR-DMI, iyo mpuzamashyaka yashimangiye ivanguramoko rikomeye mu kwibuka mu biganiro binyuranye tuzagenda tubigarukaho uyu munsi turi bubivugeho, ariko tuzabitindaho cyane mu kiganiro gitaha ndetse no mu kizakurikiraho. Umuntu rero akaba yakwibaza ati, ubumwe n'ubwiyunge bishoboka gute hariho ivangura mu kwibuka? Abavuga ko bahagurukiye impinduka mu Rwanda, ni gute bayigeraho mu ivangura? Dukomeze rero duharanire ukuri, turwanye ikinyoma, dore ko ari wo muti. Ukuri ni wo muti rwose w'uburiganya burimwo bugaragara no mu kwibuka. Ikinyoma kikaba ari intwaro nyine y'abo ngabo bafite uburiganya bukomeye cyane, bariganya amateka y'u Rwanda kandi babangamira bikomeye cyane imitima y'Abanyarwanda ndetse n'ukwiyubaka kw'Abanyarwanda kugira ngo igihugu kizongere kibe igihugu cya bose. Mbere rero kugira ngo dutangire kino kiganiro Jonathan, nagira ngo rwose tunavuge gatoya ku makuru ariho muri kino gihe, nk'uko dusanzwe tubigenza kenshi turareba tuti muri cyumweru gishize ndetse no muri iki twatangiye ibintu byari bimeze gute, ni iki cyavugwaga cyane. Kubera ko tunamaze n'igihe kinini amakuru ni menshi, ariko turavuga cyane cyane inkuru ivugwa, ni inkuru nko kubizi yo ku y'urugomo. Tutahwemye kuvuga no kwamagana urugomo rwa leta y'Agatsiko, urugomo rwa leta ya FPR-DMI Kagame, itarayogoje gusa Abanyarwanda muri ino myaka 25 imaze ku butegetsi, ariko itangiye rwose no kwihenura no kubayifashe kugera ku butegetsi, ndavuga Uganda ndetse n'u Burundi mbere bukiri mu maboko y'Agatsiko k'Abatutsi bari bamaze igihe barazengereje icyo gihugu. Icyo gihe rero abo bose ubu Burundi Burundi bwagize kwisana buka Burundi nyine butegekwa n'amoko yose burebera amoko yose yose agerageza kubana mu mahoro ubwo Burundi ntabwo leta y'agatsiko ya FPD Mike Kagame ibushakira amahoro aho byagaragaye ko mu mwaka w'2015 bagerageje gukora kudeta bikabapfuana ariko n'ubu bakabagira komeza kugira amajanja icyo gihugu dore ko banacumbikiye abahushije iyo kudeta ikindi cyo Jonathan nk'ukuntu nabizi mbere iyo kudeta iriya leta ntagitamenye amaraso no mu Burundi no mu Barundi nkaho bishe mu kwica Perezida Habyarimana tariki ya 6 z'ukwa kane 1994 banahitanyemo Perezida Ntaryamira Cyprien wari umaze gusa amezi 6 asimbuye undi nawe wari ahitanywe naho gatsiko navuze k'intagondwa z'abatutsi Burundi ariko binkana binavugwa yuko ndetse na FPDMAE yayirimo ko nawe yari irimo muri ubwo bwicanyi bushingiye ku moko ibintu byagize ingaruka zikomeye cyane haba mu Burundi aho ngaho haba no mu Rwanda bityo mu byo tubabaje mu bitoje muri kino gihe bakaba bifitemo uruhare kabone nubwo urwo ruhare rwabo rutashobora na gatoya kwibagiza uruhare rwa MNDCD yahoraga iririmba kuzatsemba abatutsi nabo yitaga ibyitso byabo kandi koko ikaza kubikora ibyo bamwe mu bakunzi bayo mu basigaye muri iyo kuko baracyariho bakomeje kugerageza bahakana bavuga amagambo menshi cyane bavuga ngo genocide ngo ntiyateguwe ngo byose ngo byakozwe n'abatutsi ibintu nabyo turwanya dore ko kurimanganya ntabwo ari umwihariko w'intagondwa z'abatutsi gusa kurimanganya harimo rwose n'uruhare runini rwabo muri MNDCD tuzakomeza kwamagana. Jonathan rero bimeze gute muri kano karere ngira ngo wumvise nako singira ngo nzi neza ko wabyumvise nagira ngo tubiganire ukuntu ejo bundi mu cyumweru gishize Ubufaransa ku rubuga rwayo rwa Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga baburiye abaturage b'icyo gihugu bati mwitonde rwose mu Rwanda bimeze nabi abahajya gutembera mujye mugenda mufite amakenga mutazagirwa nabi nta mutekano uhari. Jonathan uzi ko ikintu mu bintu FPD Mike Kagame icuruza harimo uwo mutekano ubu rero byabaye ibibazo ntabwo bikini Ubufaransa gusa hari ibindi bihugu bitanu hamwe n'Ubufaransa ni ukuvuga ubwo Bufaransa bwakurikiwe na Canada, Ubudage, Ubwongereza ndetse na Australia. Abo bose ibyo bihugu bitanu bimaze kuvuga biti baturage bacu rero mwitonde mu kugenda muri kiya gihugu gifitanye ibibazo n'ibihugu baturanye Burundi na Uganda ku buryo rero mushobora kwagira amakuba ndetse bamwe bariho bariro bavuga bati intambara ishobora kurota muri ako karere. Reka nsome gatoya inyandiko yasohotse ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2019 no kuvuga ko hashize iminsi bigusa neje ubundi inyandiko y'ikinyamakuru igihe cyise umuburo w'Ubufaransa ku gusura pariki z'u Rwanda uhatike pariki z'u Rwanda urumva hari iziya pariki ziriya za Nyungwe hari ariko n'ihene pariki z'Akagera hari yabuze ko tuhaha n'imbibi na Uganda ngo uwo muburo w'Ubufaransa ku gusura pariki z'u Rwanda uhatike. Iyo nyandiko yagiye iti mu cyumweru gishize nibwo ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa ku gice cyagenewe inama zihabwa abaturage babwo bajya mu mahanga abajya mu Rwanda bamenyeshejwe ahantu hatatu hagomba kwitonderwa bagomba kwitondera. Aha mbere ni muri pariki y'igihugu y'Ibirunga kubera ibibazo bishobora kuvuka kugenda hagati y'u Rwanda na Uganda kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi n'ibibazo byo gufunga umupaka wo ku butaka aha gatatu ni muri pariki y'igihugu ya Nyungwe mu muhanda uva cyangwa ujya Inyamagabe kubera ibibazo biheruka. Iyo nyandiko y'ikinyamakuru cya FPDMA Kagame yakomeza igira iti impungenge zishingiye kuki. Kirakomeza kigira kiti mu bayobozi basura u Rwanda siko bose bahitira muri pariki y'igihugu y'ibirunga ibamo ingagi z'imisozi zitaba ahandi ku isi, ariko mu bagiyeyo nta wagize impungenge z'umutekano uretse iz'imiterere y'urugendo rwo kuzamuka mu rugano wigengesereye ibisura, ubundi bakaryoherwa no kwitegereza inyamaswa ihuje 99% n'ikiremwa muntu. Uheruka ni perezida w'inteko ishinga amategeko wa Nouvelle-Zélande Trevor Mallard wasuye umuryango wa Agashya kuwa gatandatu, kandi uretse igikuba ingagi yamukubise nta mpungenge z'umutekano yagize. Ni ibi rero Ubufaransa bwatinye Jonathan, aho urumva nyine ko bagize impungenge ahangaha ngo bakomeza n'inyandiko ndende siri isome yose. Hari aho bagira ati ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ubufaransa bwanditseho ko bitewe n'ibibazo bishobora kubaho si byiza kujya muri pariki y'igihugu y'ibirunga. Pariki y'igihugu y'ibirunga Jonathan urahazi ni mu rugano aho mumaze gutsindwa iya ntambara yo mu Kagera, iya ntambara nyine isanzwe intambara klasike, aho mwagiye kugeza ku ntsinzi aho mu rugano nyine bari bavuga bati inyandiko irakomeza igira iti sinyirangize yose ariko reka nongere gato nongereho gatoya. Irakomeza igira iti umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB ari nacyo kirebera ubukerarugendo Emmanuel Hategeka yabwiye igihe ko iby'Ubufaransa bwakoze ari ugutwara u Rwanda mu gatebo kamwe n'ibihugu birukikije kandi umutekano warwo wizewe. Ati nta kibazo na kimwe kiri mu birunga cyabiteye ikibazo cyabaye ku ruhande rwa Congo, uretse ko n'umutekano waho n'ubundi usanzwe utameze neza, hanyuma n'ibiheruka kubera muri Uganda aho bafashe ba mukerarugendo, ariko ku ruhande rwacu ntacyo. Jonathan urumva ko bariho bagenda bahakana, nagira ngo abifuza gusoma inyandiko yose azayisome cyangwa se bamwe banayisomye, ngira ngo urumva ko nyine harimo ibibazo bikomeye cyane. Ubukerarugendo ni kimwe mu bizanira u Rwanda amadovize menshi cyane, ariko urumva ko mu gihe nyine ejo bundi bariho bavuga bati Ubufaransa buri mu biki, wenda bari hafi kuvuga bati niko bwabaye, hakurikiyeho abanyakanada, hakurikiyeho abadage, hakurikiyeho abongereza, none n'abanyaustralia Jonathan. Ibyo bintu rero urumva ko ari ibintu bitoroshye kuriya ku
nabongereza n'abashyitsi.
Yego. Kuriya kutumvikana n'ibihugu duturanye urumva ko bitangiye kugira ingaruka, kuko turisme ni ikintu gikomeye cyane mu Rwanda, ni ubungubu baricyo kiri ku isonga mu kuzana amadovize. Urumva rero ko ubu bariho babuze bakira nayo bamira bikubiye byinshi, ngira ngo uribuka yuko n'ejo ubundi ku itariki ya 7 hashize ibyumweru bibiri gusa aho muri uko kwibuka nta gihugu na kimwe mu bihugu duturanye cyaje kuri muri uko kwibuka ku nshuro ya 25. Ibintu by'ukuri biteye kwibaza haba ku mibereho y'u Rwanda muri kino gihe, haba ndetse no ku mibereho y'akarere no mu miryango ibihugu bigize ako karere byibumbiyemo. Aha by'umwihariko twavuga umuryango wa East African Community, ko nta muperezida n'umwe waje, yewe habe na Kenya yari isanzwe igerageza yo kurenzaho ikagira diplomasi kaza. Ibihugu byose bitanu bikikije u Rwanda, Kenya ntirukikije, ariko Kenya nisa nayo umuntu ayibariramo. Jonathan iri jambo ni ryawe, ariko mbere wenda nagira ngo nishyireho na BBC uyu munsi, BBC yabivuze bibishine ya nayo yavuze rwose kuri icyo kibazo, ndetse nabaza uriya ministre Nduhungirehe nyine inzobere mu kubeshya, inzobere mu guhakana, guhakana nyine nibimaze kugaragarira bose. Bamubaje batese ko ibintu bikomeye aho hose, bamubaje by'umwihariko kuri Nyungwe, arahakana. Uretse ko nyine nk'uko wumvise ntabwo ari Nyungwe gusa, ni ahantu hose duhana imbibi mu by'ukuri n'ibihugu byacu n'ibihugu duturanye, ni ukuvuga muri pariki y'Ibirunga aho duhana imbibi na Uganda ndetse na Congo, aho hose nyine ngo nabona kuyitondera. Ariko banavuze no ku yindi mipaka, mu by'ukuri biterwa n'iko gihugu buri gihugu cyagiye kibyandika, harimo n'abavuga bati ku mipaka y'amaguru iriya za Gatuna ndetse na ziya za Kagitumba, biterwa nyine n'inyandiko uko ziteye. Ngira ngo nawe wagize usoma, reka twumve gatoya mu minota ine
ku makuru ajanye n'umutekano. Ibihugu bitanu arizo Ubufaransa, Canada, Ubwongereza, Australia n'Ubudagi biherutse gusohora amatangazo biburije abanyagihugu babyo kwirinda kugenda mu duce tw'amajepfo y'u Rwanda kubera impamvu z'umutekano hafi y'ishyamba rya Nyungwe. Aya matangazo avuga ko utwo turere turi hafi y'ishyamba rya Nyungwe turi mu mutekano muke kubera abantu bitwaje inkoho. Nta nsiguro zihagije ibyo bihugu bitanga. Twashatse kumenya icyo u Rwanda bivuga ko, maze mbibaza Olivier Nduhungirehe, icyegera cy'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda.
U Rwanda hari umutekano nk'uko tubizi, ntabwo ari twe tubivuga, ntabwo ari guverinoma ibivuga, ahubwo buri muntu wese ashobora kugenzura. N'abahagarariye ibyo bihugu barahari mu Rwanda ku buryo nabo bashobora kubyibonera n'amaso yabo. Kuba rero hari ibyemezo bafashe bishingiye cyane cyane ku bihuha cyangwa kuri za propaganda zagiye zikorwa n'imitwe itwaje intwaro, ntabwo biba bihuye n'ukuri. Tuzabengejinga mu rwego rwa diplomasi twumve neza impamvu yabyo.
Ariko muribuka yuko hari abagwanyi baheruka kuvuga ko bari aho muri Nyungwe, na cyane cyane umutwe witwa FLN. Muribuka yuko hariho n'abantu bapfuye icyo gihe bavuga ko bateye.
Ibyo nibyo bya propaganda navugaga, kuvuga ko hari abantu bafite ubutaka bw'u Rwanda, ibyo nibyo n'ikinyoma kijyanye na propaganda yabo. N'ibi ngibi birimo biba, wenda nibyo baba bifuza. Ariko turabizi hariya muri Nyungwe naho hari umutekano. Kuba harabaye rimwe cyangwa kabiri ibibazo by'umutekano tewe n'abantu baturutse i Burundi, ntabwo bivuze ko umutekano udahari muri ishyamba rya Nyungwe.
Muribuka kandi ko abayobozi b'ingabo zo mu ntara z'uburengerazuba baheruka kugisha inama abamotare mu karere ka Rusizi, aho basabye abanyagihugu kuraba abashobora konona umutekano. Nimwumva ko hari agahaze naho muguma muvuga yuko ibintu bimeze neza.
Ibintu bimeze neza mu Rwanda, ariko hari umutwe cyangwa se iyo mitwe yitwaje intwaro ishobora guhungabanya umutekano mu Rwanda. Rero ntabwo twakwirara nk'abanyarwanda ngo tuvuge yuko byose bizaguma kumera gutyo, kuko iyo mitwe irahari ho ivuga. Niyo mpamvu inzego z'umutekano, igisirikare, polisi n'inzego za politiki duhora dukangurira nyine abanyarwanda kubungabunga umutekano wabo no gufasha inzego z'umutekano kureba cyahungabanya cyose uwo mutekano.
Bivuga yuko hari ibibazo z'umutekano ariko ari bitoye nk'uko mubivuga.
Ikihari ni uko hari imitwe itwaje intwaro yanabyivugije. Hari raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zakiriho Congo zavuze ko hari umutwe witwaje intwaro wa P5 ukorera iburasirazuba bwa Congo kandi ushyigikiwe na leta. Hari n'undi mutwe nawe uhora uvuga ko washinzwe kugira ngo uhungabanye umutekano. Ni ukuvuga rero ko ibyo bintu biriho, ntabwo tugomba kubyirengagiza. Ariko ntabwo bivuze ko ubungubu mu Rwanda dufite ikibazo cy'umutekano nta gihari.
Ntimwemera yuko bari mu gihugu ariko bari muri Nyungwe?
Ntabwo ari muri Nyungwe, ntabwo ari mu Rwanda. Ibyo ngibyo byo ni propaganda nakubwiye bavuga ko bari muri Nyungwe. Ntabwo bari muri Nyungwe, muri Nyungwe no mu Rwanda. Wowe bari bagutumira ngo uze kubareba aho bari.
Uyu munsi nyine hari ibirori byari biteguwe yuko hari abagwanyi ba FLN bategerezwa kwakira bava mu Burundi, bazimiriye muri Nyungwe bagasanga bageze mu gihugu cy'u Burundi. Izo birori ziba byitezwe.
Ibyo ntabwo mbizi nyine byane bya propaganda bahora bavuga, kubera genda kose uwo mutwe wa FLN na MRCD ya Rusesabagina byose ni imitwe yitwaje intwaro. kandi imitwe y'iterabwoba twebwe mu Rwanda tukaba twayanohereje impapuro zo kubata muri yombi mu bihugu barimo kuko bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'uw'akarere, ariko uko byagenda kose ni imitwe y'iterabwoba imitwe yitwaje intwaro, tukaba rero twiteguye gukomeza nyine kubungabunga umutekano wacu.
Olivier Nduhungirehe
Jonathan, ngira ngo wumvise ati hari imitwe nk'iya P5 P5 ngo kana nyine ngo ngo akanama kabagize umuryango w'abibumbye ngo kanabyo kavuze, urumva ko biyatwahoze tuvuga tuti harimo abakunda kubeshyirwa ariko na leta ya Kigali kababeshyira ku mpamvu zayo zo gushaka nyine ukuntu icecekesha batavuga rumwe nayo. Harimo iyo P5 iyo twavuze, urabyumvise rero bitangiye kugira ingaruka ku isura y'igihugu, ku bukerarugendo, batangiye kugira ubwoba ngo rwose ngo hari propagande, nkaho propagande hari uwayi barusha. Jonathan, ijambo ni ryawe mbere kugira ngo dukomeze ku nkuru nyamukuru mu by'ukuri, ni ukuvuga iriya yo kwibuka n'ikibazo cyo kwibuka. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Yozefu, reka ngushimire iyi nkuru uzanye kuko ni inkuru ikomeye cyane, aho noneho za propaganda za Kigali zitangiye kuyigaruka, yo yibwiye ko bizayifasha ariko nanone ntirebe n'ingaruka zizayigaruka. Baragira bati P5 na nibyo yarezwe muri Loni na bibiliya bigambo byose bagiye bahuragura ngo hari imitwe yitwaje intwaro, ngo hari imitwe y'iterabwoba, ariko ibyo ni ibisanzwe cyane kuri Kigali iyo ifite ibibazo, cyane cyane ko muri ziriya raporo icyo bari bagamije mbega target yari Uganda n'u Burundi, kongera akavuga ngo hari umutwe wa FLN kandi ziko no mu bihe bishize nabo ubwabo bavugaga ko wateye, none baravuga ngo ntabwo nta wigeze wagera ni propagande, bakavuga mu MRCD nyine ya Rusesa bagina na irimo na iyo FLN, ariko urumva noneho bakaba bavuga ngo abateye muri Nyungwe ngo ni ingabo z'u Burundi n'abavuye Burundi. Urumva ni ibintu mu by'ukuri ubwabo bimaze kubahagama ku buryo noneho na bwabo bwo gufunga imipaka, gufunga umupaka wa Uganda, gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, iryo funga ry'iyo mipaka nabyo ntibabone ko ari ingaruka, kuba rero ibi bihugu bikomeye byaburiye abantu babo bajya mu Rwanda ko bagomba kwitonda ku mutekano waho utameze neza, barabibona bafite n'ubuhanga buhanitse mu uburyo bwo kureba ibyo bijyanye n'umutekano cyangwa n'ibangamirwa ryabo Kagame ashotora. Urumva rero bagezaho noneho babura ibyo basobanura, bavuga ngo rwose umutekano urahari ngo abantu bazaze barebe, wese bakubwira ngo inzira nshya bati none nawe tukavuga ngo nimuze mujye mu muriro, abantu ntabwo bo muri ibi bihugu bashobora kwemera ko abantu babo bajya kugwa muri ayo manzaganya y'umutekano muke uba wihishemo ibinyoma, kandi nyamara amaherezo bizagaragara. Ibyo rero ni ibyo Nduhungire hasobanura, nawe arabizi neza nibyo bamutamika bashebuja ngo aze kuvuga, ariko ntabwo bibafasha kuko niba hari umutekano kuki bafunga imipaka se y'ibihugu baturanye, kuki se babuza abaturage kujya gukora ingendo mu bice runaka by'igihugu, ni ukuvuga ngo ni ikinyoma, kandi ikinyoma nabo ubwabo aribo bamaze kugitanga. Ikindi umubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'ibihugu bituranye Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, mu by'ukuri ni bikwereka ko u Rwanda amahanga amaze no kuruhanga. Ikindi tugarutse no kuri ingingo yo kwibuka aho abantu bose isi yose yabonye ko mu by'ukuri n'ibihugu bituranye nta bagiyeyo kwizihiza iyo myaka 25 ya genocide. Ni ikikwereka rero ko u Rwanda ruri mu bwigunge, uretse ko na shebuja wabona nicyo biba binamubwiye yanabataye muri ayo marira we yigira kwirebera umupira muri Amerika, asiga n'abawurebye kuri televiziyo zabo mu gihugu babafunze, we ajya kureba mu mahanga n'umuryango we. Ibyo ni ibintu tumenyereye by'urugambo rwa Kigali, ariko ntabwo rushobora kubuza ibigomba kuba kandi ntabwo bazahoza abanyarwanda mu kinyoma no kubafungirana. Amaherezo byanze bikunze ibi byose bizaturikira mu maso yabo, nk'uko ibyaturitse mu gihe cyo ku ngoma ya Habyarimana nawe yarangiye Kagame amuhanuye. Kagame rero nawe ntazi uko ibyo bizarangira. Ibyo binyoma byose nabo bavugizi be bacurikanga amagambo bizabagaruka vuba bidatinze. Ngira ngo ni ibyo na garukira
twibuke. Urakoze cyane Jonathan, ariko ijwi ryawe ntabwo riyo bisohoka neza, hari ibintu byo bititimira. Urebe neza ibyuma byawe aho ngaho, uretse ko hari igihe biba bituruka no muri studio, wenda nkaba numva bititira kandi nyuma yaho ugasanga nta kibazo cyari gihari. Ariko rero kubwo kugerageza nyine kugira ngo umuntu yizere neza ko amajwi asohoka neza, unasuzume gatoya ku mpande zawe Jonathan. None rero tujye ku kiganiro nyamukuru, ikiganiro tuzanakomeza mu bice ibindi bikurikira nka bitatu nk'uko twatangiye tubivuga. Ni ukuvuga kwibuka ku nshuro ya 25 imungu y'ivangura iracyari muri benshi mu Banyarwanda. Igice cya mbere icyo kiganiro uno munsi rero katureba ukuntu imungu y'ivangura ikomeje kwigaragaza mu Banyarwanda, haba Abanyarwanda bafite ubutegetsi, haba Abanyarwanda babwifuza. Twibutse gatoya amateka Jonathan, amateka cyane cyane wanditsemo n'ikaramu cyane n'ikaramu nini, dore ko ibyo ikintu cyo kwibuka rwose ariho wagitangije aho ngaho uri mu Bwongereza. Ndagira ngo tubyibutse amagambo makeya. Wagitangije umwaka w'ibihumbi 2011, ariko ntiwagitangije mu izina ryawe, wagitangije nk'umukangurambaga w'ihuriro nyarwanda RNC wari wanashinze, uri muri bamwe bashinze, bityo ku ikubitiro nanjye warishinze hamwe n'abandi tukaba twaragushinze imirimo y'ubukangurambaga ukayitangirana ibakwe. Ikizwi cyane kibukwa cyane kikaba ari uko kwibuka bose, kwibukira hamwe nk'inzira ndende yego, ariko inzira ya ngombwa kugira ngo Abanyarwanda bazagire ku bumwe n'ubwiyunge. Aha tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2011 tukimara gushinga ihuriro nyarwanda RNC mwaka ku itariki ya 12 z'ukwa 12 umwaka w'ibihumbi 2010. Umwaka wakurikiyeho wa 2011 rwose ntiwazuyaje. Mu ntangiriro twakoze ibikorwa byinshi cyane, harimo kujya gushaka abantu benshi ngo dufatanye urugendo rw'impinduka. Bamwe byarakunze, abandi ntibyakunda, ariko nk'abakunze ba mbere umuntu yavuga ni ishyaka FDL Inkingi, twahise dutangirana urugendo rukomeye, harimo urwo rugendo rwo kwibuka, urugendo nk'uko tuzagenda tubona rwatangiye kubananira muri kino gihe, ari cyo gihe rwose twararutangiye turarukomeza tukiri kumwe. Rwose byari ibintu ubona bigenda neza, bikorwa byitabirwa, bifite inzira, bifite rwose icyerekezo. Nk'uko twatangiye tubivuga icyo gihe, hariho imvugo igira iti n'urugendo rurerutse ruzasigara mu mateka burya rutangirwa n'intambwe imwe ya mbere. Muri uwo mwaka rero w'ibihumbi 2011 twateye intambwe ya mbere yo kwibuka abacu bose bazize Jenoside n'ibindi bikorwa bigome byibasira inyokomuntu. Twibuka bazize intambara, twibuka abangajwe n'iyo ntambara. Ejo bundi rero tariki ya 13 Mata 2019 Jonathan twibukiye abacu mu Bubiligi ku nshuro ya 8 uhereye ku mwaka wa 2011. Urugendo rugana ubumwe n'ubwiyunge bizirana n'ivangura rukaba rero rukomeje kuri twebwe, ndetse icyizere cyo kuzarusohoza rwose tukaba tugifite ari cyinshi cyane kuva twashinga Rwanda Truth Commission, komisiyo kuri Rwanda, komisiyo kuri Rwanda twashinze mu mwaka w'ibihumbi 2016 tukayishinga twitwa icyo gihe New RNC, ni ukuvuga y'urunyarwanda rishya. Ariko bidatinze rwose urwo rugendo n'uwo mushinga tugahita tufatanya na bagenzi bacu wo muri MN Nkubiri, ndetse hashize umwaka duhita tunashyira hamwe rwose byose ubwo twarumvikanaga muri byose, dushyira hamwe dukora ishyaka ishaka kuri Rwanda Freedom Movement, bityo imishinga yose yaba ya MN Nkubiri yaba ya New RNC yose ijya hamwe nk'uko nyine ayo mashyaka yagiye hamwe. Ibibazo rero byo kwibuka abacu bikomeje muri FPR ya Mike Kagame, ibibazo byarakomeje batangiranye ibibazo ko batangiranye uburiganya mu kwibuka, ibibazo byo kwibuka abacu byarakomeje nyine muri FPR ya Mike Kagame. Ariko rero nk'uko nabivuze mu kanya bya ubira nakomeye, ibyo bibazo biranakomeye mu twatangiranye urugendo bariya nyine bita P5. Gusa ari ibyo bibazo byabo biratureba nk'abanyarwanda, nk'abantu dushishikarije ko ibintu nk'ibyo ngibyo bikomeye bitakwanduza abanyarwanda benshi cyane banyotewe kuzagera ku bumwe n'ubwiyunge no kuzagira u Rwanda rwa bose, u Rwanda rudaheza nk'uko biri muri kino gihe. Nk'uko rero twatangiye tubivuga muri kino kiganiro, turabivugaho ku buryo buciriritse, tukazakomeza mu kiganiro ubutaha mu gice cya kabiri ndetse no mu gice cya gatatu, byaba na ngombwa bikaba byanarenga ibice bitatu. Tuzabitindaho rero ubutaha mu gice cya kabiri. Ariko rero burya ni nka rwa rugendo nahoze mvuga mu kanya umuntu agomba gutangira n'iki kiganiro, ni uku gusesengura ibibazo byo kwibukira hamwe. Sinabwo ubwa mbere yewe tubikoze, ariko kubera uburemere bw'iki kibazo gikomeje gututumba bitari muri leta y'agatsiko gusa ya FPR ya Mike Kagame, ibiri no muri P5 nk'ukomeze kubivuga. Kubera izo mpamvu rero tugomba turatangira uyu munsi buhoro buhoro, ariko ubutaha none tuzajya mu mizi y'ibibazo tubitindeho. Mbere na mbere ko Jonathan navuze mu kanya yuko ku itariki ya 13/4/2019 twizihije nako twongeye kwibuka abacu twibukira hamwe, twibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, twibuka abazize Jenoside yakorewe Abahutu, kuko twebwe na Jenoside yakorewe Abahutu turayemera, ndetse n'Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda n'abaturanyi bazize ubwicanyi bunyuranye ku myaka inyuranye, haba muri za Kongo, haba imbere mu gihugu. Nagira ngo rero Jonathan rwose ufate ijambo uvuge muri make ku bintu byagenze kuri iyo tariki ya 13/4/2019, hashize gusa nta n'ibyumweru bibiri hashira, hagiye gushira ibyumweru bibiri. Ushimira cyane cyane Abanyarwanda n'inshuti z'Abanyarwanda bitabiriye umuhango wo kwibuka n'ibiganiro bikomeye cyane byakurikiyeho, harimo ikiganiro cyo kweza u Rwanda, kugangahura u Rwanda cyakozwe na Ambasaderi Munyeshyaka n'ibindi biganiro. Nagira ngo rero rwose ubashimira abo bose, noneho tubone kuganira ku mwuka mubi ukomeje nyine mu bo twatangiranye urwo rugendo rwo kwibuka mu mwaka w'2011. Ijambo ni ryawe Jonathan.
urakoze muvandimwe Joseph nanone ngushimire kuri iki kiganiro gikomeye cyane kijyanye n'iyi nzira igoye cyane mu bijyanye no kwibuka abazize ubwicanyi cyangwa se genocide uko byagiye bikurikirana mu Rwanda bimaze kuba umusaraba ukomeye cyane kuri leta ya Kigali ndetse n'umusaraba ukomeye cyane kuri bamwe bari mu opposition. Ntabwo rero uwo musaraba ukomereye gusa abakigali ukomereye cyane mu byukuri na opposition kubera ko kugeza uyu munsi wa none udutsiko twubakiye ku bwoko yaba ari udutsiko tw'intagondwa z'abatutsi cyangwa se udutsiko tw'intagondwa z'abahutu kugeza ubu ngubu.
Urumva ijwi risohoka neza Jonathan? Urumva ijwi risohoka neza?
Rirasohoka neza ahubwo sinzi impa ibibazo ufite muri studio wowe.
Wenda nshobora kuba ari igihe ufite ibibazo, komeza niba wumva wisohoka neza komeza.
Buri gihe nta kibazo mfite nakomeza noneho.
Niba wumva bisohoka neza, yego komeza.
Nagira ngo nkomereze ku cyo wari ukomojeho uburyo twatangiye iki gikorwa cyo kwibuka. Ndagira ngo nibutse abatwumva ko ubundi iki gikorwa inkomoko yacyo ikomoka ku bantu bari abasirikare bahoze muri FPR n'abahoze muri XFR. Mbere yuko na dushinga na RNC twari twaragize igitekerezo dukora ishyirahamwe ry'abo basirikare twari twarise Wario Back. Donc abasirikare barokotse basigaye mu ntambara twihuje twari abasirikare bari muri iyo mitwe yombi ari FARC na RPA urondore harimo na ku gice cya FARC harimo abitwa ba Rufonsi. Tuza kwicara rero dutekereza ko dukwiye gushyiraho igikorwa cyo kujya twibukira hamwe abari abasirikare, nicyo byari bigamije. Noneho tumaze gushinga RNC, igitekerezo nakigejeje kuri aba bagenzi banjye twari twarashinganye koko n'ubundi twari kumwe no muri RNC tuganira uburyo dukwiye noneho gushyiraho igikorwa cyo kwibukira hamwe ari abazize genocide yakorewe abatutsi ndetse n'abahutu batabashaga kwibuka. Icyo gihe twari tutaranadeklara ko ari genocide yakorewe abahutu, tukivuga ko ari ubwicanyi ndengakamere bwibasiye abahutu, tutari twakora deklarasiyo nk'uko turi bubigereho. Tugitangira rero ku itariki ngira ngo sinibuka neza mu kwezi kwa kane kwa 2011 mu cyumweru cya mbere ngira ngo kibanziriza uko kwezi, Kigali yadushoyeho amacumu akomeye cyane atagira uko angana. Ariko noneho icyo gitekerezo nacyo kiza kuba ikibazo muri RNC, ariko bakajya bahwihwisa kuko nticyakiriwe neza na Kayumba, nticyakiriwe neza n'abo bacondo babaye nk'abakirwanya ariko mu buryo butagaragara. Ngira ngo Joseph urabyibuka, amahirwe n'uko uwari umuhuzabikorwa mukuru ariwe Dr. Theogene Rudasingwa yagishyigikiye byimazeyo. Noneho 2011 noneho muri 2012 tugiha intera noneho yo kukijyana mu Bubiligi tuvuga tuti ni ihuriro rikomeye ry'abanyarwanda mu Bubiligi, reka tugerageze turebe noneho twari tunamaze kwifatanya na FDU inkingi yari yo icyo gihe na Dr. Inkiko Nsengimana hano mu Burayi, noneho twemeranya ko tuzakora iki gikorwa hamwe. Nibwo nagiye mu Bubiligi dukora amanama na Matata na bana bo muri Jambo, tunanirwa kumvikana cyane ku bijyanye n'amatariki. Matata yavugaga ngo tujye ngo twatangira kwibuka ngo ku itariki esheshatu, ngo kubera ko ariyo tariki bahaniyeho indege ya Habyarimana, noneho bakavuga bati kuki tutafata itariki ya karindwi ko ariho jenoside yatangiye, bakica abanyapolitike muri iryo joro, bakica abatutsi muri iryo joro, abandi batoya bati iyo tariki ni ya Kigali, ntabwo twakora imihango imwe na Kigali kubera ko Kigali itabyemera. Noneho abo muri Jambo bati noneho nimureke dufate itariki hakureho ubwicanyi bwa Kibeho. Ibyo nabyo turavuga tuti oya, ntabwo bishoboka, kuko ntabwo tugiye kwibuka ba Kibeho gusa. Noneho turavuga tuzakubaha proposition, kubaproposa ndababaza nti ubwo itariki ya gatandatu n'iya karindwi na 2022 na 2023 bidashobotse, nimureke noneho tujye hagati y'izo tariki zose dushaka umunsi duhuriraho, noneho mbapropose icyo gihe yari tariki nka 14 cyangwa 16 z'ukwezi kwa kane muri 2012. Noneho tuza no kubyemera, ariko nyuma baza kwanga kubyitabira. Ariko noneho ko twari tumaze gufatanya na FDU, twakoze igikorwa gikomeye cyane cy'indashyikirwa. Ubwo nagira ngo nkomeze ayo mateka yo kwibuka, kuko ni amateka akomeye cyane yaje gukomeza umurego n'umwaka ukurikiyeho 2013, 2014, 2015. Ariko ibyo byose turi mu ntambara na n'abambari ba Kayumba n'abacondo. Icyo gihe ndibuka ko habayeho n'ibiganiro kuri radiyo Itahuka muri 2015 ndetse na 16, aho twabaye n'abaterana amagambo gena na Rutabana mu nama ya biro politike ya RNC. Rutabana avuga ko batemera ko abahutu bakwiye kwibukanikira hamwe n'abatutsi ngo kwimfu zabo zidasa. Donko nanamubwira ko niba akora politike atazabona igihugu cy'ubwoko bumwe, kandi ko tutibuka abicanyi ahubwo twibuka abaguye muri ubwo bwicanyi b'inzirakarengane. Bikomeza bityo kugeza aho ibi bitekerezo byose twari dufite byagiye bigira inzitizi cyane zikomoka cyane ku macakubiri ya Kayumba n'agatsiko k'abasirikare, ndetse na Sederi yari iyobowe na Chondi bashaka kuyobya uburari bw'amateka kugira ngo basenye igitekerezo twari twubakanye RNC, cyane ko twubaka RNC umugambi wari uwo gushyira ukuri kose hanze, ari nako twari dushingiyeho kugira ngo tuzabashe gushyira ibikorwa bya Rwanda Truth Commission imbere. Ubwo twari tutarayubaka ariko ariyo twerekezagaho, twibagirwa gusa ko twarimo tunegurira abazimu mu ndaro ko muri abo bantu ari abo muri MNDCDR no muri PDMA ya Kayumba hari mwabicanyi ruharwa bagize uruhare muri izo genocide zombi. Ubwo byaratunaniye nyine, ariko igitekerezo tuza kukijyana tuva muri tuva muri RNC twubaka New RNC ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2016 aho twadeklaye nyine ubwigenge noneho nyuma y'amezi abiri gusa nibwo igitekerezo cyacu ku itariki 14 z'ukwa 9 2016 twakoze declaration yo gushyiraho Rwanda Truth Commission tunashyiraho bamwe mu mazina abagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Ibwo rero nk'uko wari umbajije Joseph uti waduha uko byari bimeze ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane twibuka ku nshuro ya 25 ubwo twari Buruseli. Wari umbajije nyine guca muri makeya uko gahunda zari ziteye. Mu by'ukuri igikorwa cyacu twagitangiye saa tanu tukirangiza saa 11. Twari dufite abatumirwa batandukanye harimwo umusaza w'umunyacyubahiro dukunda cyane w'umunyakuri ambasaderi Ildefonse Munyeshyaka wabashije kutwigisha no kutwereka umuco n'amateka yacu n'ibibazo dufite ko hari ingorane zagiye zibaho mu mahano yagiye aba mu Rwanda kuva mu gihe cy'abami. Ayo mahano ntahanwe cyangwa se ngo agangahurwe no ku gihe cya za Rucunshu muri 1573. Ayo mahano yose 90 ko byagiye bisiga igihugu mu marorerwa ko igihugu gikeneye kugangahurwa. Nyuma twaje guhabwa nanone n'ibiganiro n'undi mutumirwa wacu wa umuzungu witwa Jean Fram avoka international, nawe waduhaye ibiganiro ku bijyanye na justice na crime zakozwe na FPR. Noneho Dr. Théogène Rudasingwa nawe na Faustin ex-premier minister prime minister wa u Rwanda baduha ibiganiro ku mateka kuvuga ngo never again, ko ntibizongere, ko bidashoboka igihe mu gihugu hatari amahoro. Nyuma rero mu masaha 9 twaje kujya muri pause dufata icyo kunywa n'icyo gufungura. Noneho nyuma nza gukurikiraho saa 9:20 aho natanze ikiganiro ku kuri n'ubutabera, ntangamo n'inyigisho nkunda kwifashisha cyane muri Bibiliya yo kuvuga ngo nubwo wavuga indimi z'abantu cyangwa iz'abamarayika udafite urukundo ntacyo byakumarira, ko kutagira urukundo ngo twubakire ku rukundo ari byo bihora bisenya buri gihe igihugu cyacu cyangwa se abantu bagahora bubakiye ku kinyoma. Nyuma mu saa kumi n'igice twumvise ikiganiro cy'umunyamakuru witwa Peter Verlinden, aho yatanze ikiganiro The Long Way to Judy Rivers in Praise of Blood. Iyo ni testimonio ya Peter Verlinden, aho yatanze nyine ikiganiro kuri iyi nzira ya ndende ya igitabo cya Judy River. Nyuma batumirwa baje guhabwa ibibazo, batanga ibibazo n'ibisubizo, abandi batanga ibitekerezo. Saa 11 dusoza gahunda yacu nk'uko yari iteguwe. Muri make ngira ngo nibyo naba mvuze, tugakomeza ku gice gikurikiraho. Joseph,
na gusaba go gushimira n'abandi batumirwa nubwo batasabye ijambo ariko bashobaga no kurihabwa nabo bakavuga iyo baza kwisaba. Aha navuga nk'abaje no muri jambo Iceberg, bari baje, navuga bo muri
batanze n'ibitekerezo bikomeye ariko nabona.
Yego, abo muri institution ndashunga bari bohereje Nkuringoma wahoze nawe ari ministre w'umunyamakuru, wahoze ari ministre Nkuringoma Jean Baptiste yari ahari nawe yoherejwe na institution ndashunga, wanyibutsa
ndumva hari twanafashijwe bikomeye cyane nabo muri societe civile by'umwihariko CCSR na radio ya Burumuri bakoze couverture no kuvuga kuba ibyo biganiro byacu byanyuwa kuri radio yabo en direct kuri radio yabo en direct radio Burumuri tubashimire nabo byari bihagarikiwe na bwana nabwana Sibahire wari kuri technique dufatanyije aho ngaho narindi aho umuntu yanashimira abantu mu ikondera nabo bari bahari tukaba twashimira Radio Inkingi nayo yari yahaje Jonathan Radio Inkingi yari yahaje Musabyimana Gaspard yari ahari abo twaba twibagiye rwose batubare hari haje abantu benshi cyane nyine ibintu bya Rwanda Tourist Commission bifite abakunzi benshi cyane kandi ndagira ngo wibutse Jonathan yuko Rwanda Tourist Commission ari urubuga rugenewe bose kabone nubwo turi mu bayishinze ariko amarembo aruguruye bitandukanye cyane na n'ishyaka ishakwe naryo twashinze dufitemo n'uruhare birumvikana mu buyobozi bwaryo ariko iyo tugeze mu Rwanda Tourist Commission haba hari kugura amarembo rwose bikomeza tukazakomeza ibiganiro n'abantu ku buryo buri wese aziyumvamo ijambo ni rya Jonathan mu magambo make
yakunze Joseph ugize neza cyane ku kunyibutsa bavandimwe nari nibagiwe nanjye kandi nongere mbashimire cyane uko bitabiriye iyi gahunda kuko gahunda ya Rwanda Tourist Commission ni ya buri munyarwanda wese ni ya buri muntu wese wifuza kuri kwajya habona kandi umuntu ari we wese wumva kuko kuri yanagupfira bibaye ngombwa kuko ukuri niko kwabuze ku gihugu cyacu nkaba rero ngira ngo wenda bo twibagiwe batubabarire ariko suko tubibagiwe nabo turabazirikana nubwo tutabashije gukora urutonde rw'abantu bose bari bahari ariko dushimire abitabiriye iki gikorwa n'abakidufashijemo ndetse dusabe n'abandi ko ubutaha tuzagifatanya n'uko kuri kose kukajya ahagaragara wakomeza Joseph
urakoze cyane Jonathan Katu wakoze cyane kwibutsa amateka yunzira ndende yo kwibuka inzira yagombaga hagomba kuba gutera intambwe ya mbere nk'uko bitangira ku rugendo rukomeye ruzasigayo n'amateka akomeye byose bitangirwa n'intambwe ya mbere ahangaha nyine twibukije ko wabitangiye rwose mu izina rya RNC mu ntangiriro z'umwaka w'2011 ndetse tukaza no kugira amahirwe bagenzi bacu twari dufatanyije nawo icyo gikorwa bakakigira icyabo bityo kikaba icya platform ahangaha rero hari hakiri ubuyobozi rwose tujya tuvuga ko icyo gihe hari ubuyobozi ko hari busore campus ko hari busore muri ayo mashyaka yombi muri iyo platform byagaragaraga bitari nk'ibi bintu bindi by'ibihu bavuga ngo bya P5 aha nakwibutsa ko muri mwaka w'2015 twibuka nyine urwo rugendo twatangiye mu mwaka w'2011 mu mwaka w'2015 aho twiteguraga twegwe na bagenzi bacu muri FDU Inkingi kwibuka ku nshuro ya kane uhereye nyine mu mwaka w'2011 aho twitegura kwibukira mu Bubiligi ku nshuro ya kane abari bayoboye FDU Inkingi no kuvuga Dr. Nkiko umwe nyine umuyobozi wari wihejuye abandi muri hano mu mahanga Dr. Nkiko Nsengimana na Dr. Theogene Rudasingwa ku ruhande rw'ihuriro nyarwanda RNC abo bose nyine bari basinye itangazo ritumira banibutsa neza urwo rugendo bibutsa urwo rugendo haraho rero bagiraga bati urugendo rumaze imyaka ine urwo rugendo rumaze imyaka ine ni rurerure amateka yarwo amaze kwiyandika kandi biracyaza baragiraga bati ubutumwa
ubutumwa buri kubiye muri urwo rugendo butumiye bukubiye nyine muri byo dukora nta kuntu buri wese atabona baragiraga bati ninde utajya abona ukuntu ayo mateka y'urwo rugendo amaze guhahamura umwicanyi n'umuriganya Paul Kagame aturugero bari yagiraga baturugero si urwa kera ejo bundi tariki ya 7/5/2015 atangiza ukwibuka kurangwa n'ivangura n'uburiganya mwabonye ukuntu uwo Paul Kagame ateshaguzwa ibyagaragariye buri wese nko kwiheba gutakaza gukataza mu gushimangira ivangura moko no gushakisha intambara barakomezaga bakagira bati amahanga nayo akangukiye yendo ibyo nabyo mukaba mwarabyumvise muri iyo mvugo yikomye BBC na Rwanda's Untold Story ati ibyo byose byasabye rwose byatewe n'uko abanyarwanda bakubiye cyane cyane muri iyo mpuzamashyaka yarihuje amashyaka ya RNC na FPR na FDL inkingi yari yariyemeje urwo rugendo kandi koko yararuteruye neza Jonathan gusa rero nk'uko tuza kubibona nk'uko tuza gutangira kubibona tukazaba tuzanakomeza kubireba mu biganiro bitaha urwo rugendo rwaje kuba akaga bimaze kuba nyine akavuyo bimaze bya bibi byose usanga muri FPRDM bimaze kwigaragaza bya bibi byose usanga muri MLNDCD bimaze kwigaragaza dore ko muri izo organization zombi harimo abantu uvuga ubwicanyi bagahamuka kuko babukoze tujya tubivuga ariko tuzongera tubigarukeho ni nacyo kibazo nyamukuru gituma nyine bariganya muri uko kwibuka kuko kwibuka abacu bapfuye biragoye utibutse n'ababisha bariho muri urwego rwo kuvugisha ukuri uravuga uti twapfushe abacu ukaturuka avuga barira bakarira ababahoza bakabahoza ariko uvuga n'ababisha uvuga aho baguye amatariki bapfiriyeho n'ababisha bariho muri abo babisha rero harimo bahamurwa no kumva no kukwibuka wanabikomoje uvuga uti abo muri MLNDCD bacunda barabirwanyije kwa Kayumba barabirwanyije ariko rero kuva twane kwitandukanya nabo twe tugakomeza uwo mushinga noneho intambara igeze habi nk'uko tuzabibona mu kiganiro gitaha dukomeze gatoya nibutse ikintu wenda utavuze Jonathan uko kwibuka byari bisigaye twashaka ko bijya bibera henshi bishoboka aho turi bikabera rimwe ku itariki twagennye ariko tutagiye mu ntambara y'amatariki ndubyo wabyibukije uko wabyibukije ibyo bamwe baravuga bati ku itariki ya 7/5/2015 tutoya ntitugiye gukora nka Kigali ku itariki ya 6 umunsi w'ubwo ndindege ya Habyarimana tuti oya ntitugiye aho ngabati ku itariki ya 20 tutoya tuzaje dufata itariki itari izo ngizo noneho kera kabaye tumaze kumvikana neza tuzafata itariki imwe twese twumvikanyeho ariko itari muri izo ngizo ziheza zigira bamwe wenda zibanugira bamwe ariko zigaheza abandi tuzafata itariki kwibuka byabaye ku gihe kinini ku myaka myinshi dushobora gufata itariki yariyo yose ariko itariki nyine itavuga iti ahangaha ibibabaje bamwe bishimishije abandi cyangwa se ibibabaje bamwe byibagiza ibindi bibabaje abandi ibyo rero twari twebwe imiryango ifunguye tugomba kwiganira ariko bamwe bataya gatandatu cyangwa 7 nta kindi gusa nabyo ntibabyumvikana aho ngubu nyine byabaye induru ahangaha Jonathan hari aho twagezeho nyine abayobozi ba FDL inkingi na RNC muri uwo mwaka 2015 nyine bavuga ko ayo matariki baragiraga bati ubutegetsi bwa FPR n'umuryango wibuka baragira bati twebwe dutangira icyunamo ku itariki ya 7/5 kuko aribwo jenoside yatangiye abayobozi b'ayo mashyaka yacu yombi baragira bati nure abo bose n'uburenganzira bwabo ati kandi natwe tuzirikana ko abatutsi bazize ubwoko bwabo tukaba twifatanyije nabo mu kababaro muri ubwo butumwa ubutumwa Dr. Inyiko Nsengimana Dr. Théogène Dasenga urakomeza bakagira bati bamwe mu bahutu baragira bati iryo ni ivangura bagatangira icyunamo ku itariki ya gatandatu mata umunsi indege ya nyakugendera Habyarimana yahanuweho aha naho icyo gihe abo bayobozi bacu baragiraga bati nabo ni uburenganzira bwabo bakakomeza bagira bati nta wakwirengagiza kuko ko hari n'abahutu bahekuwe koko haba mbere muri genocide na nyuma yayo bati twe dusanga nabo bagomba kwibukwa kuko akababaro kabona ko gafite ishingiro barakomezaga abo bombi bati birumvikana ariko ko kwibuka mu matariki atandukanye bituba ku Rwanda twifuza bati dusanga rero icyunamo kitagomba kuba umwanya wo gutanya abanyarwanda no gukomeretsa ibikomere ahubwo ko kigomba kubafasha kwiyunga buri muntu yumva buri muntu yumva akababaro kundi buri muntu yumva akababaro kundi bati niyo mpamvu dukomeje gushishikariza abanyarwanda kwibuka ku itariki yindi itari ya gatandatu mata cyangwa ya karindwi mata bityo tukareka kuba ingwate z'amatariki tugahuzwa no kwibuka abakurwanira amatariki barakomeje nyine nari nabivuze bati uyu mwaka tubararikiye guhura ku itariki ya cumi na kane mata mu gitambo cya misa kizabera i Buruseli kuri adresse muzamenyeshwa bati icyo gitambo cya misa kizakurikizwa n'ikiganiro kizabera nacyo i Buruseli ahantu muzamenyeshwa ati tuzakomeza kungurana ibitekerezo ku buryo buhamye bwo kwibuka no kubaka u Rwanda rubereye bose bati twongeye kwibutsa ko iyo tariki atari kamara haramutse habonetse indi yahuza abanyarwanda twayitabira Jonathan ni ibyo wari wabivuze ariko ni byiza kubishimangira ni byiza cyane kubishimangira kuko iyo ntambara n'ubu ngubu iracyariho ariko intambara mu by'ukuri usanga kenshi ishingiye kuri icyo kibazo kuri iyo mizi y'ikibazo y'abahekuye u Rwanda yabishe abanyarwanda baba buri gihe bikanga bakayubyubura ari bitwaza amatariki bitwaza kuvuga ngo ubwo kuntu ntibugomba kwibukira hamwe n'ubundi bityo ugasanga nyine ibyagombye kuhuza abanyarwanda no gutuma urugamba twiyemeje rwo kuzana impinduka mu gihugu cyacu impinduka ikenewe ugasanga urwo rugamba ruradindiye ibyo byabaye mu ntambara ejo bundi ku itariki nduva ari ku itariki ya cumi hari kwa gatatu itariki yakurikiye yo ku naho nanone kwa gatatu ku itariki ya cumi na karindwi aho habaye ibiganiro bibiri byarimo Jean Paul Tuyishimye niwe uyoboye ibyo biganiro byo kuwa gatatu ariko hatumiwemo na Gallican Gasana secrétaire général no kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amour People Congress ishyaka ryagezeho rikaza kwifatanya na ya plateforme navuze ya babiri yatangiye icyo gikorwa ariko iryo shyaka naryo ryaje kuzamo byaratinze ndetse haza kwiyongeraho n'andi mu ntugunda nyinshi cyane ayo PS Imberakuri na PDP Imanzi byaje kubyara ikitwa P5 ariko tujya tuvuga mu by'ukuri ko kidafite ari ikintu kidafashe ko ari icyuka ndetse twanongeyeho n'umunsi yuko ari ikintu ibyo byose usanga bidafite busoro bidafite campus ari ibintu byagera mu kwibuka byo ejo bundi byabaye akaga ariko ntabwo ari ejo bundi gusa Jonathan twagiye tunabivuga ariko ngira ngo ribuka yuko na Bukeye Joseph Bukeye Joseph nawe yigeze guhambira ahangaha reka nshake audio y'umuntu umwe aho abivuga yigeze kuvuga ati kwibuka ati bisigaye bikomeye aho hari ku itariki ya gatanu z'ukwa kane umwaka wa 2017 hashize imyaka ibiri abivuze none ubu ngubu noneho ni intambara yuzuye nyine yeruye y'abavuga bati ivangura rwose ni ngombwa bimwahoze uvuga ba rutabane ya ntambara ya rutabane barwanaga nyine ngo yo kuvuga ngo batutse agomba kwibukira ukwabo n'abahutu kwabo bimeze nk'abya by'Ikigali none iyi ntambara yarimbanije ejo bundi mu kwibuka mu Bubiligi ku itariki ya 20 bikaba byarigaragaje rwose nk'uko tuzabigarukaho mu kiganiro gitariko mbere tugana ku musozo zo natandika nshyireho icyo kibazo cyaje kugaragara twaratandukanye tukubiri mu byo twapfuye twapfuye ibintu rwose bikomeye cyane birimo n'ibyo ngibyo byo kwibuka n'uko ukuntu nyine n'uburiganya bumeze nko nyine buranga FPDMI ariko harimo n'urwa MLNDCD reka yo twumve tumaze gutandukana tumaze rwose umwaka umwe utaranashira neza dutandukanye bitangiye kubagora Jonathan umushinga nyine usa n'utakigira gusoro utakigira campus ikintu nyine na ukuntu nabukeye nyine na ubwo yabibonaga nawe ngo yagiye ku mpande ubu ngo agombe ko yifata kukananwa areba ibiriho biba bisa n'ibitagira n'ubuyobozi
rero kubaza n'ikindi kibazo ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana kuko kwibuka no kwibuka abantu bapfuye nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho nuko batemeranywa n'abantu bapfuye abari bo n'icyabishe
nibyo koko ni naho impaka nyinshi zihera ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda ikintu cya mbere bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize genocide yakorewe abatutsi ubwo ngabo ni benshi mu batutsi na bamwe mu banyamahanga babakikiye abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzira karengane kuko nta n'umwe wagomba gupfa bishwe abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga bati si abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa aho bantu bo kuki batagomba kwibuka aho ngaho nyeka ko ariho impaka nyinshi zituruka
Jonathan rero uwo ni bukeye ku itariki za 5 z'ukwa 4 umwaka 2017 hagiye gushira imyaka nako hashize imyaka 2 abivuze twari tumaze gutandukana ibintu byaratangiye kubayobera nagira ngo ufate ijambo nyine uvuga kuri iryo jambo no kubiriho tuzagarukaho mu gice cya kabiri cy'ubutaha ugana ku musozo Jonathan ijambo ryawe Jonathan wari wagiye ariko nduva nakugaruye muri studio nakugaruye uranyumva neza Jonathan
ndakumva neza rwose Joseph sinzi niba wonyumva
okay ndakumva neza
ya urakoze cyane Joseph urakoze rwose kuba ushizeho iri jambo rya bukeye ndetse wabanje kuvuga ku ijambo rya ku biganiro byanyuze kuri radio itahuka byakozwe na Garikani na Jean Paul turayishimye tuzanagarukaho mu buryo burambuye mu biganiro bizakurikira iri jambo rya bukeye ririmo amagambo atatu akomeye ririmo uko ntibumvikana ku ngo bananiwe kumvikana ku matariki bibukiraho bananirwa kumvikana ku bibukwa abari bo bananirwa no kumvikana ku babishe urumva ko ni amagambo akomeye cyane kuba ubwabo ubo basigaye bahumeka bakaba batumva uburenganzira bwo kuririra umuntu wapfuye kandi apfuye yishwe na bamwe mu Banyarwanda ari bo bari muri politike cyangwa se mu dutsiko twari tuyoboye igihugu tugatoza abantu kwica abandi cyangwa se igisirikare cyari gifite ubuyobozi bugakoresha bamwe mu basirikare babo kwica abaturage bakananirwa kubyumvikanaho nibyo nabanjirijeho ko utudutsiko twa MLN DCDR na FPR DMI Kayumba ari ikibazo gikomeye cyane muri opposition kuko n'udutsiko tw'abatutsi n'udutsiko twitundi twinagondwa z'abahutu izi ntagondwa rero za muraya moko yombi ni nazo ntagondwa zo kwa Kagame unanibaza utese ni iki bundi gituma barwanya Kagame ni iki bamurusha niba mu byukuri aya mahano yagwiriye u Rwanda akaza kuvukamwo ibyaha bya genocide ari genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu uyu munsi wa none aya mashyaka ya opposition akaba arimo abo batutsi nabo bahutu badashobora nabo ubwabo kubyumvikanaho kandi bavuga ngo barwanya Kagame mu bituma barwanya Kagame harimo ivanguramoko ubwicanyi bushingiye ku bwoko ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi n'urugomo mu buryo butandukanye biri mu turere mu karere dutuyemo wakwibaza utese ubu wabahe igihugu byagenda bite icya mbere aragira ati ntago bumvikana ku matariki none se ko tukiri hamwe iyi tariki twari twarayisetinze ku buryo buri mwaka mu kwezi kwa kane ku itariki ku cyumweru gikurikira itariki ndwi ariyo Kigali yibukiraho twari twaremeje ko ariyo tariki aricyo cyumweru tuzajya twibukamo twabikoze kurinda dutandukana muri 2016 tumaze gutandukana birabananira izo ntambara niho zavutse muri 2017 na 2018 n'uburu kigeretse ari nabwo nyine bukeye muri 2017 ngira ngo aribwo yavuze aya magambo akomeye ko kwibuka byabananiye abazwa n'umunyamakuru wabo wa radio Inkingi Musabyimana Gaspar baragira bati ntago bumvikana kubibukwa baribo none se baragira ngo abibukwa baribo babita amazina ashingiye kuki ibi ni bya bindi bya bindi bitamoko by'abahutu n'abatutsi ntabwo uyu munsi wa none bari bamenya agaciro k'umuntu ngo umuntu ahabwa agaciro nka k'umuntu bidashingiye ku bwoko cyangwa karere bishingiye ko ari ikiremwa muntu cyavukijwe ubuzima bwacyo kandi kikabuvutswa n'utwo dutsiko twitwaje intwaro cyangwa se turi ku butegetsi aha ndashaka kuvuga ko abibona muri ubwo bwoko bw'abatutsi bwatsembwe muri 94 abibona muri ubwo bwoko bw'abahutu bwatsembwe kuva 94 kugeza muri n'uyu munsi wa none abahutu bagiye bicwa mu buryo butandukanye uretse ko muri uyu munsi wa none kugeza ubu ngubu n'abatutsi iriya leta ya Kagame ibeshya ngo ni leta ngo ifashe abatutsi yabamariye kwicuma bakaba batabasha kumvikana kukwibuka abantu bapfuye iki nicyo bari bakwiye kubanza kumvikana kuko abantu bapfuye ubwo kubwo ari bwo bwose bapfuye bazira karengane kubibuka ntabwo hagombye kujya mu rubanza ntabwo hagombye kujya mu rubanza kuko kubibuka si ukubazura kubibuka ni agahinda kw'abo bantu babuze ubuzima bwabo babuvukijwe n'abandi banyarwanda kandi bakabuvutswa n'abantu bakagombye kubarengera ikindi yagira ati ntabwo bumvikana kubabishe kutumvikana kubabishe ni ukubera iki ni ukubera ko iki cyita P5 nicyo gihetse Kayumba wari wamaze abahutu muri igiti gikongoro Ruhengeri Gisenyi inkambi za zo muri Kongo bakaba batabasha kugira ikintu bumvikana kubera ko Kayumba ni uyoboye utudusiko tw'abatutsi baba ari aba bari muri RNC cyangwa mu mahoro ntago bashobora kumvikana kuri iki kintu kuko nabo ubwabo iki kintu cyo cya genocide yakorewe abatutsi ubwabo ntabwo banagisobanukiwe kuko babaye bagisobanukiwe bakabanje kwibaza batese ubundi aba batutsi bishwe bazira iki bazize ubwoko bwabo bazize uko baremwe kandi bicwa biturutse mu dutsiko twa MNDCD twari tuyoboye igihugu kuko abatutsi n'abahutu mbere yuko inkotanyi zitera muri 90 nubwo abatutsi mu gihugu bari bafite aho bimirwa mu mibereho y'igihugu cyane mu mashuri mu kazi ariko mu buzima busanzwe n'abahutu benshi ntabwo ibi bintu bari babifiteho umwo uruhare abenshi muri bo ni abaturage bihingira babanaga n'abatutsi bahingirana igihe mu gihe urazi ko mu Rwanda ahabagaho icyo bita ubudehe ntabwo bwavangaguraga ubwoko barahingiranaga bagasangira ku kigage bagataha banezerewe urazi ko abanyarwanda bubakishaga ibyatsi cyangwa se ibyondo n'ibiti umuntu wabaga yagusha inzu ye yaguye barateranaga bagashigisha ikigage bagahura bakubaka iyo nzu bagaca ubwatsi ibyanya katsi bakagenda bagasakara umuntu akajya mu nzu bidashingiye ku bwoko yaba ari umututsi wagize ako kaga abahutu n'abatutsi barateranaga bakamwubakira ariko igihe cyose habonetse urwitwazo rw'udutsiko tuba turi ku butegetsi twagiye tugira ibitambo bushingiye ku moko cyane murabyibuka Yozefu nka revolisiyo yo muri 59 iba akaga kabaye ku batutsi barameneshwa inka zabo ziraribwa bahunga igihugu 73 Habyarimana ashaka gukora kudeta atangiza intambara mu mashuri batangira kandi aho nanone haboneka ibitambo by'abatutsi bigomba gupfa baricwa abandi bahunga igihugu 90 Yozefu urabyibuka ibi byose tuzabigarukaho uko ku itariki enye bakoze ikinamico ryo kuvuga ngo inyenzi zageze mu mujyi wa Kigali ubwo abatutsi n'abahutu bo mu majyepfo barabona barafungwa abandi baricwa ari nabyo ndetse byateye abana b'abatutsi benshi ndetse n'abahutu bo mu Nduga gusanga inkotanyi abasanze inkotanyi abenshi muri bo zarabishe aya ni amahano tugomba kuvuga aha rero ku uyu munsi wa none aya mashyaka yitwa ngo ari muri P5 akaba uyu munsi atumvikana uburyo bagomba kwibuka ntaba yumvikana kubibukwa baribo ntaba yumvikana no kubabisha ni ukuvuga ko afite ikibazo ni nayo mpamvu twe dutandukana na n'iyi mitwe ya opposition twari dufatanije tukubaka New RNC tukaza kubaka Rwanda Truth Commission nuko iki gitekerezo ntago bacyumvaga ari nayo mpamvu twagishyize ahabona tunashyira hanze bamwe mu bakoze ayo mahano kugira ngo uko kuri kuvugwe kandi kubashe gukiza imitima tunasaba buri munyarwanda wese kwishyira mu mwanya wundi kuko ntago twibuka bicanye twibuka ababuze ubuzima bwabo babubujijwe n'ababicanye ahubwo tugasaba ko ababicanye bashyikirizwa inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubutabera kugira ngo bahabwe ibihano aha rero ni ikibazo gikomeye cyane ni nabyo tuzagarukaho mu magambo arambuye mu biganiro bizakurikiraho Yozefu niba hari icyo naba nibagiwe nawe wamfasha urakoze
Jonathan nta kibagiye rwose nakoze kwibutsa yuko tuzabigarukaho ku buryo burambuye kuko ibi bintu ni amahano agomba nyine guhanwa rwose tukabyamagana tugatangira ibintu hakiri kare kuko ibintu byakomeza gutya ntaho twazagera urakoze rero kwibutsa ko inzira twari twashinze itari yo ngiyo nyine ibintu bimaze gufata aha nibutse yuko yuko ikiganiro turo turangiza twagihaye inyito kwibuka ku nshuro ya 25 imungu y'ivangura iracyari muri benshi mu banyarwanda iki kikaba cyari igice cyacu icya mbere imungu y'ivangura nyine ikomeje rwose kwigaragaza mu banyarwanda bafite ubutegetsi no mu banyarwanda benshi babwifuza twavuze opposition, twavuze by'umwihariko ikiyise P5. Mu kiganiro gitaha tuzagaruka ku makuna ko ku mvugo yateye impaka nyinshi cyane, muri ayo mashyaka abo twatangira nyuma muri FDA inkingi ubwabo twumvise uko bukeye yavuze, ariko biracyari aho biteye ubwoba. Noneho aho mu kiganiro kuri yagitahuka ku wa gatatu, mbyibutse ku wa gatatu tariki ya 10/2019, mu kiganiro kuri yagitahuka bise ubwoba bukabije bwateye impinduka zidasanzwe mu gisirikare mu Rwanda, aho Jean Paul Turayishimye, Scott Kivera, Jean Paul Turayishimye na Garikani Gasana, umunyamabanga mukuru wa Mahoro People Congress, abo batutsi bombi kuko ni abatutsi rwose bafashe ya mbere, baravuga bati kwibukira hamwe ni ibintu bitagomba gukomeza, uku kwezi tugomba kuguharira abatutsi. Ukwezi kwa kane rero Jonathan, nkuko bizi rwose ntabwo kwapfuyemo abatutsi gusa, hapfuyemo nabo tubatagira ingano. Tuzabigarukaho, tuzanabyerekana, tuzabyibutsa abo banyaburiganya bafite uburiganya nk'ubwa FPD Mike Kagame. Ntibyaciriye aho ngo, ariko abantu baranabamaganye barimo n'ababo rwose barabamagana, noneho baza kongera hashize mu cyumweru cyakurikiyeho kuwundi wa gatatu wakurikiye ku itariki ya 17 z'ukwa kane, mu kiganiro bise umwanzuro ku rubanza kubishe Colonel Patrick Karegeya ejo muri Afrika y'Epfo. Muri icyo kiganiro nyine buri wese haba mu cyambere haba mu cya kabiri yumva ko inkuru nyamukuru ntabwo zari izongeza, ariko bagiye bajya muri icyo kibazo cyo kwibuka cyari kibabangamiye, bavuga amahano, bakora amahano, bavuga amahano. Aho ndetse umunsi wo kwibuka ugeze i Buruseli ku itariki ya 20, bigeze umunyamakuru Musabyimana ya Gaspar yaranditse ati bukeye bwaho rwose barayibibutse ku itariki ya 20, na nyuma y'ibyo biganiro bimaze kuvuga yaragize ati kuvangura abapfu n'ubukunguzi, kwibuka bose i Buruseli ku itariki ya 20 z'ukwa kane 2019. Titre kuva kuri YouTube rwose yashaka kuvangura abapfu n'ubukunguzi. Mu yandi magambo, Jean Paul Turayishimye, Scott Kivera rwose na mu izina rya Kayumba Nyamwasa na SPDMI hamwe na mu by'ukuri barakorana muri ibyo ngibyo, hamwe na Garikani Gasana nk'uko tuzabibona mu kiganiro gitaha. Tubararike rwose kugira ngo tuzabisesengure hano rwose hano tugerageze kugangahura opposition. Tuzabirera mu cyumweru gitaha rwose, nagira ngo mushite mwari muduteze amatwi muzitabira icyo kiganiro cy'umwe gitaha, tuzasesengura ayo mahano, ubwo bukunguzi ku mugani wa Musabyimana Gaspar rwose aho turemeranywa nawe. Tuzasesengura ubwo bukunguzi, tunashake n'amasubyo. Shuti mwari muduteze amatwi cyari kiganiro kwibuka ku nshuro ya 25 imungu y'ivangura iracyari muri benshi mu Banyarwanda, igice cya mbere, icya kabiri nk'uko tumaze kuyabwira kikazaba ari ubutaha. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Marebo. Shuti mwari muduteze amatwi rero ababa bari mu
ukiriho sinigeze nsaba, ukiriho sinigeze nsabiriza, ukiriho sinigeze nigunga, ukiriho sinigeze niheba,
narwaraga narwazwa ukiriho narabyaraga ngahembwa ukiriho nariraga narahozwaga ukiriho barakunyubahiraga ukiriho simurinda mugabo wanjye dore waransize usiga ndi jyenyine none dore waransize n'abana bose murajyana ubu Jenoside yarabantwaye niho nabariko ndabo urya munsi badutwikira twakomeje guhunga ku cyumweru bamaze kukwica twebwe twahungiye mu mibyuko mu rukerera rijya gutanda baduhigisha imbwa zimbi maze turicwa abana banjye bashira bose njye nyankumbura utwana twanjye ubiyaba bari bagihari ubiyaba bari bagihari wenda nanjye banshingira rutagengwa iyabagihari wenda mba mfite utwuzukuru mukansanga na Leoni baba bankubu haruro naho kire twabucura banjye ubu wenda bamfasha amatungo ayi imana yanjye usumuriza utwana twanjye zimurinda umugabo wanjye nakundaga zimurinda umugabo wanjye none uyu munsi ndacyagukunda burya gupfa karasa agatsindwa ubuntu wakwiyama ubwo buzima n'ukuri buragoye Imana yanjye cyagukunda zimurinda umugabo wanjye nanuyu munsi ndacyagukunda